twashi mi yewa dufashe muri kiganiro ingenieur Joe hamwe na Mokbile adufashe kwigiranya ibiganiro twateguriye turabashimiye namwe nshuti mwese mwaduteza amatwi kandi turabatia kamo muwandanye mwumviriza ibindi biganiro vya radio ijwi ya Amerika turabifurije mwese rero amahoro no munsi mwiza
ababandanye kudutega amatwi mu masegonda make saa 10:02 murumva ikiganiro cy'umuziki tubashikiriza buri wa gatandatu iyi saha muryohegwe
Ngaramutse neza dususuruke Facebook yacu ni VOA Radio yacu naho email ni radioyacu@gmail.com twereze numero yawe tuzaguhamagara maze ususurukane n'inshuti n'abavandimwe
Nzabandora Samuel wo mu karere ka Kayonza umurenge ni mukarange akagari ni Nyagatovu umudugudu ni Akamayange bifuza gutashya inshuti n'abavandimwe harimo bakuru banjye tuvukana bahereye mu karere ka Kayonza umudugudu wa Kamayange aribo niyo mugabo Emmanuel ndayambaje Focus mukandesenga Domitira ndetse n'abandi bahereye mu karere ka Gatsibo harimo mushiki wanjye nawe washatseyo aho bitiga koni kamazima ka Francine ndetse nasuhuza inshuti n'abavandimwe bari mu mududu wa Kamayange harimo Samuel niyo mugabo Elia Dani ndetse n'abandi ndifuza gutashya abanzi bose bareye mu kwe ka Kayonza abasengera kuri paruwasi ya Mukarange bose ndabashuje agira ibihe byiza nimbo nifuza kubatura indimbo ya Rugamba Superiani y'amasindi n'amakombe yita ijoro rirakoze murakoze
Samuel we nawe urakoze
yego yego
tumuhigo yikorani ntwaro na nyamaswi chika nigirindi ngoti chumarite kuchiganzo mutanu tendera mumugongo nyumenesha yuri akunze tumurongo murora urega kwivinu guzose yashizimira sararenzare kera numurego muhetu vumero muririma urumenesha juru irakunze nibarutse yabahinda ati nimwitaze ndabuzi nyamaswa mbu mwisha ndendi kulichiwe nize mwisha kaka nazi kuwanga nigoreza njezu menesha juri ya kunze jivarutimwa za wafozi nya kanyamaswa ubandaraga kwavu kika masendeba sinda saturiya ngadufata maja nukinisha ngahora mbungira ingongo ngusha murumenesha Yurirakunze giba rutimari irwanza wakoze yizkumudatirwa nabatimburwa kurugamba nigabigendi beyeze Mungu murindi haji mbogo ndende Mura tangichezi haji umukonde Kulichiwe ninza muru munga Naziku wangi chumuri hoga ni umbenesha Juri ya kunze Ishamba igengwa nabayizi nago isukirwa sinzi cyo ndikanze havumbutse ntare y'umugara muri nkota nkoza mu rwano ndi umenesha yuri akunze Mujumuhingo rwego baririmba sumbi mubinda ira mugimya tora na mijara n'inyama niyaguranwe ngaho nyamwishi ntirumenesha juri akunze yibarutsima
Turasusuruka ku ijwi rya Amerika ni buri wa gatandatu saa 12 mu gitondo. Hagenimana Germain ati muraho neza. Hagenimana we, yego yego turaho neza. Na urakomeye. Urasuhuza mama wawe na papa wawe David, Piana na Parade ubatuye indirimbo ya Amalon yitwa Yambi.
Juheza ngani chigari guhiga mafaranga ngombe uzima mbiza sinarangiza mashuri sinaseze ya babjei shari wanja ni amenya honarenje ye hariko ichigari ni vajai ya mara masa najishoro na nicho aronga Naraya majaro hirya no hino biranga mbumuye ndibatsinda ngombona maramuko nabyo biranga hello mama waramutsute kunje wa maramuko yanze oh mama hello sangi binari danje kuba wari hatari mibereho ni kwaje abantu ni banyamwe gendaho kubona ngo fasha ni tombora ibyino singi byiwacu we ichigari mibaja ya mara masa najishoro nani choronga narai amajaro hirya no hino biranga mbumu ye divatinda ngombo na mara muko najo biranga
Dususuruke ni hano ku ijwi rya Amerika saa 12 kuwa gatandatu mu gitondo. Adresse radio yacu @gmail.com, Facebook VOA radio yacu. Ohereza rwose nimero yawe ya telefone tuzagushakira umwanya maze ususurukane n'abawe.
Murakoze nitwa uri mu benshi Benjamin abantu b'i Kigali mu Rwanda. Ndasuhuza umubyeyi bita wa Mungu Jacqueline utuye mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Nyakariro. Ndasuhuza n'umubyeyi wanjye witwa Mukandori de la Sienne nawe utuye mu murenge wa Nyakariro. Ndasuhuza na mama wacu uherereye i Rwamagana witwa Patricia. Ndasuhuza n'umugabo witwa Tomasi. Ndasuhuza na mama wacu uherereye i Rwamagana witwa Anastasia. Ndasuhuza n'umumama bita Beata uherereye muri Norvege. Ndasuhuza n'umukipe dukorana witwa Anacreti. Nasuhuza n'umukipe twakoranye witwa Nyandwi Sharire abatura indirimbo ya Byumbuhore. Naba namwe murakoze.
Yego yego, uri mu benshi we na urakoze.
Kandi muzagire umwaka mushya.
Twese rwose nk'abitsamuye ndagushimiye pe.
Sawa sawa.
Yeah.
America ikiganiro cy'umuziki dususuruke Facebook VOA Radio yacu email radio yacu @gmail.com. Duhe numero yawe ya telefone tuzaguhamagara utashye inshuti n'abavandimwe. Dususuruke zose kandi zisangiye ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com mu biganiro umuziki. Dushoreje ku butumwa bwa Bizumuremyi.
Nitwa Bizumuremyi Daniel, ndi Kigali mu Rwanda, ariko kuri Facebook nkoreshaho Bizumuremyi Dani. Ndasuhuza mama uri mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Musange, murumuna wanjye witwa Kurimana Seremani. Ngasuhuza kandi murumuna wanjye nanone witwa Nsabimana Regisi uri mu karere ka Ruhango mu gasatere ka Buhanda. Ngasuhuza n'umugore witwa Emerita. Ngasuhuza muramu wanjye witwa Nambazimana Rufusi uri mu murenge wa Kabagari na mushiki wanjye Mukanyangezi Rose. Ngasuhuza bashiki wanjye bari mu murenge wa Kinazi mu karere ka Ruhango. Ngasuhuza abo twiganye bose banze ku izina rya Gaparari. Ngasuhuza abo dukorana mu mutekano bose. Ngasuhuza kandi mushiki wanjye witwa Godebereta Mushimiyimana uri Kimironko. Ngasuhuza na sheri wanjye witwa Ayishakiye Claudine n'umusare Kanyagatare. Ndabatura indirimbo Bonane y'Impara. Murakoze cyane.
Bizumuremyi nawe urakoze cyane.
Urakoze kandi kamirindi kandi nawe nkwifurije umwaka mushya mu 2022.
Twese uzatubera uw'amata n'ubuki.
Yego yego.
Inshuti mwese uko mungana, namwe ndabashimiye cyane byimazeyo. Mugireho ikende nziza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi. Bonane, murakarama.
Don't look like you're ashamed.